Nice. Wen sind Sie Kostböllen von Dach?
Okay.
Zicula kanjani dai. Mara zithini ku grind ka fanele sibuye sonke guys. Okay, things are in this. This. This is.
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. Gomhla. Gomhla. Wo sindiso.
Izo dinga ikhwaya ka. What's this?
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. Jobe baba mabathathe konke ashiye umoya ubuye la kuwe akekho munye ha ngobe ngimunye ngobe ngimunye singimi phambi kwakho njengoyawe baba ungikhaphelile zitheni zami Makube njalo Makube njalo Ha Baba angeke 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 Baba angeke Biggest thing yakho
Where's my 40 days
Gomhla Gomhla What's in this
Ayishiswa
baba yonke nemifula nempukuthe Siboni imibala nobuhle bosana Zinalo musa baba Sube nomusa baba Phezu kwabantu bakho Mhla ilanga Lala Ukuphuma Ha Hlayeshiswa Hlayeshiswa Wonke Lamahlathi wobumnyama Yebo usufikile baba
Gomhla Athi ngithathe kangibuyisele ekhaya
Gomhla
Ezola 1
What's in this
Hlayeshiswa These are done Ema, angikhohlwanga yezwa.